Nakuza na kanyama kale mwache yongo. Mwabu mtu da selimu. Tujanja wazaka janja bileke bavamu. Kalimi kisawa ku TikTok. Tukola bu video ku TikTok. Many people basa masu don't joke. Kwa kala evi mama
sugar my baby.
Salam Angelou, evita que tu vila de mão.